dalka Ukraine ayaa sheegay salaasadan maanta in ciidamada Ruushku ay isku dayayaan inay xaqiijiyaan gacan ku haynta magaalada koonfurta dalkaasi ku taalla Mariupol ee la go'doomiyey, xilli ay isku diyaarinayaan howlgallo ay isku ballaadinayaan gobolka Donetsk. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo koobaya warbixin ay V O A ka qortay arrintaasi.
Qiimeynta ayaa timid iyadoo wasaaradda difaaca ee Britain ay sheegtay in ay u malaynayso in dagaalka ka socda bariga Ukraine uu sii xoogaysan doono labada ilaa iyo saddexda toddobaad ee soo socota, xilli Ruushku uu sii wado in uu sii ballaariyo dadaalkiisa ku aadan in halkaasi uu ku qabsado. War ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in Ruushku uu sidoo kale ciidamo badan uu kala soo baxay dalka ay dariska yihiin ee Belarus, islamar ahaantaasina uu ku daadguraynayo waddanka Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa lagu wadaa in maanta Talaada ay kulmaan si ay uga wada hadlaan colaadda waddanka Ukraine, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka labada dal. Duqa magaalada Mariupol Vadimir Bashenko ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in in ka badan 10,000 oo qof oo rayd ah ay ku dhinteen dagaalka tan iyo markii Ruushku uu bilaabay. Guddoomiyihiisa magaalada Mariupol waxaana uu intaas ku darin khasaaraha dhabta ah uu ku wada jabaarmi karayo inta hadda loo gaarin. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbad video ah uu u jeediyey shacabkiisa goor dambe oo isniin ahayd, waxa uu ku sheegay inuu ka cabsi qabo in Ruushku uu adeegsado hubka kiimikada ee dalka Ukraine, waxaana uu ku booriyeeray galbeedka in cunuqabateyn adag ay kusoo rogaan Ruushka si looga hortago adeegsiga hubkaas. Zelensky ayaa sheegay in wakiilka socda milishaadka taageersan Ruushka ee ku sugan bariga Ukraine ee Donetsk uu sheegay in laga yaabo in Ruushku hubkaasi u adeegsado magaalada Mariupol. Xubiyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa waxa ay sheegtay in Britain ay ka warqabto warar aan la xaqiijin oo sheegaya in hub kiimika ah horey loogu isticmaalay Mariupol. Dhinaca kale, xubiyaha warfaafinta wasaaradda gaashaandhigga Britainka Pentagonka ee John Kirby ayaa sheegay in Britainku uusan xaqiijin karaynin wararka ku saabsan isticmaalka hubka kiimikada, laakiin waxa uu tilmaamay in haddii ay run ay tahay ay si qoto dheer arrintaas uga walaacsan yihiin. Qalamada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 11 milyan oo qof ay ka carareen guryahooda tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka, waxaana dadkaasi baxsaday ay ku jiraan ku dhawaad 3 meelood 2 meel caruurta waddanka Ukraine.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ee V O A ka qortay wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ukraine.